Exclusive from WiseLoaded.com.
Put makeup on the beat.
Okay.
Just to show them we can do both. Kinipa beat na chana utisema boss. Ricky, Missy Tabi Ricky, fundi wa muziki, wananita kisiki. Hey, dema kwa kisema simpendi konde boy uyu. Ujueka ni game na kaliwa buyu. Endele kungo young chicha ujekuwa mbuyu. Usijifanye who is key, nigga, I'm talking to you. Atuna TV na atuna radio.
Radio.
Yes, of course, we run the city, yo.
City, yo.
Heat after heat, take a siki, yo. Kichwani haziishi matio. I'm a genius musician, leo nakarisha marapa. Wene chuki na mimi, wacha sema na gitapa. So many sacrifice, yo, adi kufika hapa. Kifo mnizike kwa shima kama Benjamin Mkapa. Nyerere, easy flow, dadazawa na chuma tembele. Singeza liwa mtwara na singeza liwa mbele. Kama ningecheza mpira ni level za kinapele. Kwenye mziki nimeletwa ni wazime makelele. Mi uwa nafanya visivyo fanyika. Uwa gana chana visivyo chanika. Bora muombe kungana mutu. Tanisulika
ukifosi kushindana
inaserikali kunyamizuka 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 watasema tuko vindo 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 serikali kunyamizuka 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 watasema tuko vindo 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 vindo
konde gang serikali kunyamizuka. Ukitaka vimba nuna pasuka. Picha ndo linaanza kumepambazuka. Vipi mlosema eti nimekurupuka. Hey, squeeze wanataka pisa wapati. Kumbe ni nyoka wa kufugwa wangati. Mnyama mkubwa wezi mshiki ya manati. Mina ito tembo yani big elefanti. Ana do, splingi matumbo. Mjanja siku zote wagafuati mkumbo. Tena sina time ya kuandika mafumbo. Changusi chako wai tupigane vikumbo. Ebwana nipe nikupe, ushike utupe. Nilipe nikope, kitani unikute. Nikona wanangu tunakula ndum. Leo ngombe wa maziwa mekufa kwa sum. Serigari
kunyamizuka, kunyamizuka, kunyamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serigari kunyamizuka, kunyamizuka, kunyamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Hey, when I say serikali mean that we own that shit. We own that shit. Konde gang for everybody. Everybody. Whoa. Pomeka.
Indo serikali kunyamizuka, kunyamizuka. Kunyamizuka, watasema tuko vindo, 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 vindo. Serikali kunyamizuka, kunyamizuka, kunyamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Exclusive from WiseLoaded.com.